tracks. Tatolilo, nakumisili di Palo napoku wa mbali, bebe Mbali, mbali, bebe Folilo,
wamefali
Tunaisi mwenzio Mana usiku silali, bebe Osilali, bebe Tumalawa tapicha, nikwone Roo yangu ipone Facebook wa maista, nikomment Nikudiemu usome Tumalawa tapita Nikpone Roo yangu ipone Facebook wa maista Nikomment Nikudiemu usome Baby
Somebody
Yeah Uwala uwariti
Somebody
Yeah yeah Baby oh baby
Somebody
yeah. Nagabina nini
Somebody
Kwende angani tutoke hapa tulipo Ulipo minipo Kama kibabu na kiko Kitu tenganishi kifo
Nivo, nivo, nivo
Ito, ito, kito
Nipe chuku, chuku
Bebe, kiduchu Huku kwa babu Dedeo, msupu
Kipepeo, kitabu Nisome, sikuku Tuchome
Nikone Roo yangu ipone Facebook wa maista
Nikomment
Nikudiemu usome Tumala watapita Nikone Roo yangu ipone Facebook wa maista
Nikomment
Nikudiemu usome Baby
Somebody
Yeah